uyisimemo, uyisimemo. Uyisimemo, uyisimemo, uyisimemo. Uyisimemo, uyisimemo, nophumelela kwenu kuba indlovu zethu
zonke sikhona lapho sifike.
Yebo isimemo, yebo isimemo, nophumelela kwenu kuba indlovu zethu
zonke sikhona lapho sifike.
Uyisimemo, uyisimemo, uyisimemo,
Yo del coma.